studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe janwale modonta gondo le mali fu e mangal mudo e ngone handen e alalbaade jittiliwru septembre hitande 2021 yamde jena jabbure ke sidi maji sapp Ousmane Niali bulli do kabaruji do ganni kante woni ente bugi jande do fa joni sikki saka ana wodi do wadugol woteji garoji di ko fadna ma wi faade ngade kana bibbe leedi ni fu joddo kaltida tafon de dabere mon fu ne yirudum e balle politiki de cogguji nyamreji burdi horsude ana gondi e fa hande beydade toba mako do coggu nyebbe e makoroni beydekele wattu cakiti do sodobe sottobe kulliti metti e wembere mupen ko buri imotobe ujinaji nayon fuddi examen ngaji betti agoro pastoral ka nde jande demade margal dabaji ana fandi ko andahli jandeji malli yedi woni sembe kabaru beeta ko bismillah modon helati ju tamani sikki saka ana wodi fa hande na do nyalade wotiji di ngatte gouvernement o wi ko domi ko yaltata li kaldal ngal bibbe leedi ndi kani wadde fa hollita nyalade wotiji di ngatte baale politique de hakillaaji mo ben ana certi do kabar mudun le o wattu goto sidia wo ndati e mali teddina adeji bamidi fabi do den famu na mamadou samasiko abdoulaye kasse
tawi fedde ko dem wona ele imadraji di seraji weltete horojo ndo fende Ousseyni Amion gindo holti wiide seraji di kay huncitama hore gilla battu mawdo fudode transition o
ele itinare guppal classe politique o yidde mudum du wadude dido woteji tawe sini odu dartinado eden fu eden kibeti eralne premier ministre me o ana sini wadude suudu wotru humanidu kibaru woteji minami wana jabube dum dido bel mudum ko heddani laamu hakkundeejo o heewa ko min kaboto menen ka yalla woti yidi ana ngada
so bangal fedde APR libitatifa jeegom beede du wattu transition o wi horojo fedde de Oumar Ibrahim Touré kado anayo batte waydi wailtere maninde landinal wotiji
hande wakati seeda mo kiddurden o ele on wakati wotiji di mbawata wadde sabi on wakati heeta en fanga den hono suudu wotru humanidu wotiji ko en fundarten ko nan wotiji di mi holakere idi cella wadde noga e jeddi lewru fevrier 2020 sabi en laninaaki bawde de joginden de se bi fa ngajiden wotiji di eden dan bawde en tama hala hewan cagal wotiji di ni nabata en yeso cagal dum wartirte
fede sidaw gonde e cagkite dawul mudun tinni sanilan lan wotiji e wattuji hultadi di be dardi dun lam ko be tarin sombe yaltinde no yawiri hejo golle faccitinogo kabar wutiji di
batu hakkunde bibbe leydi ndi mo be noddirta assise nationale des refondations ana hani wadede ko hollita leeti mode lewru septembre ndu jonte seeda keddinido o wattu kullita do wala fuko wada tafon fa joni do kabar mudun do bama ko do himbe yewbe jati bi andana fi kabar mudun yogo do holliti wide iyae fu nafa e de jonde kede ko bi salisi suko do faccitango alisise
quelle refondation ils vont faire quelle refondation
ko do won gollo kongol heedintinde kasin min kami andana do dum wara atar sababu jode bibe leendi jodaade so halde hawra do kulleji mawdi nabude yeso leendi min ka hala ma ka lati sababu juudan so andumi edo moddi ka so do hebi lawol be goddo jodda gol so haldan gol hala mudu hala so mi bawi ardinde leendi ka nafamu ona moni san goddo jodda gol so halda ka wana ko jabbiti min donku be hawrude e juude am min ka so min joddi kam min kaldi amma e tawa min kawra do dati mawdi hunchude deedi ni dure odo tidalla dun ka ana moddi san e juude am min ka so mi bawi wadde dun kan min ka mi de mili ministre oka datul ngul nangi ngul wana datul lobbul joddagol so halda mawdo antirtero deni wadi do kambe kohe yibel ngado be politique o beydade kanko shogel o jati woni chalibe yaade dum kodum sabi ngada joddagol so halda ko
ga inasis nationale encore
sakirabe di kabaruji fo andode ma hewde do bembe ande de do hella me facebook kanya compte twitter nyamreji burdi horsude cogguji mben beydeke le wattu cakiti do le lumoji bamako kilo ngebbe ko soteteno hakkunde chapande jeegon yaade chapande jeddi yeyi hande fa hakkunde temedere e noga yaade temedere e malli hemere e wi somotobe karto makoroni gramuji temedere joyi ko wonno ujinare e temedere di yeyi hande fa ko buri ujinare e temedere jeegon julabe lamu o kayfi rafidarade darnde mben beydugol cogguji di fa bidorde famu kedden lisis e mamadou samaseko
yoga yimbele nyamobe bumako dobe kana wondi woytaade nyaloma fu fewde beedagol cogguji kulleji ko be cottako be kolliti wiide e be milno cogguji do waran jippaade ga nyande fuudi gondi beedaade
tino don no jurmo do min wana maro wana gauri wana tew wana liddi fa hundo asodede wakati juno andon yibe le na notro wato transition o hinadi ido golleji di ujinaji didi jongalle am hokkata kan ka soni minati lilluma go futtima kilo goto tew mo giye yo temade jeego tew bolo yo temade jiddi fa le da kuro dirde meden de la yafi ciogu bangal mudu anda fuf ko nafata lam ko amen be
yimbe lan jeeyo be ka holiti wiide usine ngaji di sabin bini beedagol cuguji di sabele wima be beedo yimbe woni gondube beedude cuguji kulleji cottedi nyaloma fu beedo jeeyobe be cuuda e mette mudum fei holiti wiide laamu leji di woni ko wana darido darne mudum
pasta mi espaketi mama pasta roma makor ngaydi fu sa jeewi fu wondo sursu mudum woni mo jida hebi fu to mabbe hebi donc so kambe beedi tan waji ban horma beedan di fu usine ngaji goddiano usine mu ando me goddiano usine mu wala do be usine mu won don di di fu sa jokki lin o tan to usine auto cengoyta da bon nyandi fu ebe beeda nyandi fu ebe beeda
fado oro tittala hebenede jogolal wajibe juude yimbe la nyamo be ka tawrede munyal
ebe buri ujinaji nayo imotobe fecciabe le santruji nogay e go opudde examen ngaji altinere jabbenede betti agro pastoral le mali agro pastoral jande demal e margal dabaje yo jande njugine nafasanne dun sabi de gouvernement amiri dun no sobe e wikanan ko be leji meden di fu e tawede honjotobe yogabene ko leti wide gouvernement o anafandi ko darani dun fabi dure den fama ke den mamadou samaseku alisise
gabon ko ga yimbe le hewbe haja ka fi jangnirde hinotode demal e margal dabaji mali won holtibe wiide yo batte fo goto hinnata ko faminde sukabe likube bangal mudum
ya bokku de jani be fahe fu won ton be anda nafa ko woni jande margal dabaji na demal so be jabbike defu tan ko hewe ma e fu milan jande margal dabaji na demal nafa mudu ana fan yimbe be anda fe jande ji mo ana wodi mi de andi ka saatu won yimbe la janginobe dum yimbe gami anda no wiide tuude kol ngaji mudu ana tu dati di yimbe be holleteedi wana ko mujji fe ko mo fu milno kebal ka jande university ti tan woni be kedini bangé jandeji fu mawdi woldebe daranaade horma
go hakkilo dun no jabani dunken jande yogabe beedaati dun dun be holtiwide taggal rafi andande o do kabar o jangni do kumani de demal e margal kuntinaga hore no hanire jeddi majje tan gondi le mali kedana murke dambele jangina o lugoto do jande dure bamako
so a hawrin tini yimbe la jangobe jande margal dabaji na demal fu adadu mudun etetako yimbe la ujinaay didi ko hewi henne fu atawa jande mu en defu fuddi dum woni laamu leedi ndi ana haani daraade darne mudum wada ko waawi fu hen dido bal mudum du yimbe be wana andanbe dido jandeji sabi na famaji haltantaake sanne yimbe miden kaani yewtaade dati di jande amen de jogi le leedi ni naba yimbe be do dati mbawdi wadduda yirwere
on jottobe hebe hulti wiide yo jawdi watte odo kabaru o yalla yirwinde hebugol golle
dungo hikka o jokkinan fa lewru novembre warol ndu service meteo leydi meden di halika hala e wi mali meteo toboji anajo nora hebede sanne le region ngaji kewdi ka fu e tawede remobe yogabe ka kollectivité ana kulita dogol dungo o Omar Baygol Abdoulaye Kassé
hitani kede kammo jokkindirai le tatteji di fu le leydi mali ndi so wobbe bi kammo jengi sanne kambe humunibe kabaru meteo be bi kammo jokkindirai kedde mo kanko jabate Fatoumata Sango yo jottino kabaru di le fedde meteo de ko wasifi do hen
eli haileji amen minen kay kammu o taadi warde mun sabi so wakati yoro o booyi sanne ndo kammu o fuddi tobundudo o wadi balde kewdo o tobata won wakati ji en jeewi eli ndungu o kammu an wawi wadde fa balde jeenay tebe tobali nan dum lati ki tidal mawdo sanne hika
to kajoluto kambe remobe wonbe tombe biiru wawi wadde kutteji fewde e demal mabbe gal be bi hitani kande ko kammu o jokkindire ko be awi ko foti tile didi
sankon makon
ana kammu o yawali tobude dum sabi so awdi amen di taadi sanne wakati ndo fudno tugude de mi piliti kasen awdi ko buri hewde ko men demata do en fu yo tigaji non dum mi pudda remugul mu yude sappo e juyya fa nogay lewru me hikka femi mbawali wadde dum de dum fudno de mi den joyino tidal la mawdo hoto min kebata awdi mi awi dum fudaade du den no sona min takiti min piliti
le reso ngaji ngondi le saha leedi malindi kay dum hulbini sane hitane hikka de tawede wiide gikki lo bana joga le reso ngaji ngondi le baler leedi di furu
yimbe jeddan wobbe woni be nyaw coronavirus o nangi njon cantana wala ka fujji wudo do woni ko wadde nyaloma kenyan wattu gon en joni o ko limtabe o nangi le leedi meden de yo ujinaji sappo e nayo e temere jeno e chapande nayo e jenon hono santana be ujinaji sappo e nayo e temere e chapande nayo hono be o accay yo temere joyo e chapande nayo e didon kedde ne joni kabaruji atti covid
studio tamani
sakirabe worbe e robe on jotama bismillah modon e kabaruji do nyaw coronavirus honi kala alal bari alkamsare yu kabaru lamdi hedetobe be totata jabuji di ngoni dunken en dido nyawuji di.
Bonjour docteur, pendant cette période
allo docteur minka joni ndungu gonde suka benen jida fa lotori nabbe tama nyaw coronavirus na way nangude be ya
a la covid-19
loki ben gonga ndian na yimbe lotto le mudum ndian dari dan dum sabi so ana hada yimbe be lotto le hin ana hada du yimbe be yara du so hala suka be hala mudu hala maka dum woni wana suka goto woni gonduro lotar le ndian dan ko mi ande nyaw o ko ni woni yimbe be waawi la gondurde dum holita ka wiile ta fo neddo lotto le ndian dari dan ana wayu pulele hen ge nyaw o bawdo wayti dado en koddo wala fu ko mi bawi haltande yimbe do dum ka tafu.
Allo docteur.
Allo docteur minka doyru ene dum njida fukine mudu ana ciwo dun ne covid holatana
fukine yimbe yaltinta ndiya ana wawi latare si nyaw goddo ay wakati nyaw yawtare hore mudu godi buri fuso chaldi mada ana woni na do sada wondi e tamper yawtara dum santi.
Bonjour docteur.
Tukulele kechel tama kanyun ne coronavirus na bay nangudi do.
Gonga won chandeji kultidi wiide won suka be pindube nyaw o. Du woni ge nyaw o inira mabbe wonno kambe woni bayti be dum suka be. Ga won suka be wobbe du pinube taw nyaw o wala e mudu. Ku hewi suka be be nyaw o nangata ka fu sara be mu en wayti mu.
Comment éviter la
corona do wata soreno e bar ngaji na li restaurant ngaji yimbe fu kuyer ngaji asiti goti di nyamirta.
Dun sabi so kaute yimbe fa hewi ko hada sabi so yimbe hauti nukulato nyamete atawan jamaa ana uti ke nyaw o ana wawi waita da yimbe no yawir yimbe be ana hani selde kaute e be kan lodde ta saje de be nawtorto inde an old javel be chocha dum e lota kuer ngaji mabbe dum
dun timinta yewtere du kabaruji coronavirus hande on jarama hedade yewtere jotamani
si jotamani
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de la Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Kabaruji ngon ile region ngaji meden di yilaru holitingol nafa jobugol lampu e osoruji fudde altinere yabende terenga marena o nokku ana le cercle yeli mani region kaye fanda mudo yolitinde jama don himbe wobbe le o nokku yobugol dum yo hakke mu bennon o golle holitam wede merci gor hun tani do hore do projet mudun na lafia do gollidal tingpisa e USAID USAID iti jawdi mudun himbe taton kedde ke jaddon barmide ka lawul ngaddo kenyan hedde dum wadi wattu 5h bete do lawul sigaso bamako sedi be kolitiwide barumbe kay na ama sub dogotoro e hopital sigaso sawrede be kolitiwide ko sabe bin o kasara yo mukar goto kany e mini bis do ne karngel pomre goto en juttundiri ka dum holitama wiyede kambe donna be wonno woni kany en kani felede sakirabe do kadu be di kabaruji ka andoni fodo ba hewde do 3w.studio8.org nado do mbay nuddu numéro via mo fa kittino don didi woni 37 321 wassalam.